District Kadha wa West Buganda Sheke Abu Fukarimu Wada asabye abaddukanya amasomero g'obusiraamu okulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde ky'Ebola. Bino abyogeredde mu kusala Eid ku muzikiti gwa Masigidi Mecca ogusangibwa Empigi. Yakulembeddemu okusaza ku muzikiti guno Sheikh Hamisi Mafumu yekkokkodde abavubuka abamala gambala nga bwe balabye.
Alina kutambula nga bwagisikakaadi nenga ayina n'omusipu lwekita gisula n'enywera kati omwana gw'anazaala n'afaanana atya? Allahu akbaru, Allahu mu bijeeri gye mubadde mubiwuliriza mubisembeze wano we muli. Iburahimu yalwawo okuzaala, azaala ayingira myaka kikumi. Omukwano gw'abeera alina ku mwana aba tayagala amwogerako naye taimu yatuuka Allah n'amulagira nti kati Iburahimu olina kye wasuubiza ne bwe kiriba kyetaagisa kusala mwana ogenda kumuwaayo kati kikole kikole. Ne bameka abaali abaavu nga temuyina kye muyina mwesuubiza Allah buli walibeera omwetaavu ow'omuzikete ow'essomero ndiyamba. Bameka abo waddeyo waliyo abaali mbaagikajere fako okutuusa bafuwa oluzungu tayinza naga nti bisimillahi rahmani rahimu be baimaamu betugenda okufuna abo kubanga buli muntu ayagala kulekawo mukululo naye mukululo ki gwagenda okuleka? Musomesa abaana bamwe eddiini.
Ono yekkokkodde ebikolwa by'okweraguza n'obulogo ebikyalemedde mu bantu ba Allah naddala abasiraamu.
Ebbanga lyawangalidde mu busiraamu nga gwe haaji otyayina essabuli otyayina abalongo ab'ensibbo be ŋŋamba okyalaguza oba okyalagula omwana bamuwa ekifo mu gavumenti n'omala omutwala ate eri abalogo bakwatemu. Waliyo omulala mutabani we be yafuna ebizibu n'amuyita misinde n'amutwala eri omulogo be yaddayo ate waayita mmeka era tezaawera n'afa n'abuuza kati olwo bajjajja baabadde luddawa kasira dduniya walakhira. Abooluganda ensonga y'emizikiti kutegeera Allah.